It's Daddy Aitken.
Nilikupa moyo wangu na upendo, alafu tayali niliacha pagawaga na walembo. Mie mbona tayali nishakupa mamlaka kwenye pendo, alafu tayali ushasema sintobaki na pengo. Masikini moyo wangu mimi, ulijua mapenzi ni stare. Ujana wangu lakini au niseme naponzwa na bare. Punguza hasira kidogo, mengine yanaongelekana. Kuna muda nitoka kidogo, ila nafasi yako ipugo. Kuna wakati nilikukera sana, ila waliongeza uongo. Wale walisema kwako nimepotea. Wale wakanipa mengi ya umbea. Wale walisema kwako nimepotea. Wale wakanipa mengi ya umbea.
Kukicha, wangando na wapa mipicha, watakutumia dipicha, wanachotaka kutuachanisha. Katulia hapa mbele ya kanisa, kuracha kututenganisha. Wapuze ya wanajipia, na manisha, punguza pressure. Wao wako busy na trend, mimi niko busy na we. Peji za udaku za watesa, leo tuwegeze tumekufa. We are don't care, si wanatafuta cha kusei. Tuape wakadanganya ne. Kati ya Kimara ambezi, sinza mori mpaka Bombay. Tubandike bango lenye picha, kiwana kapete na kufisha. Acha waonge, bandola otulicheze. Toki wageto tuwazome.
Punguza asila kidogo, mingine yanaongelekana. Kuna muda litoka kidogo, ila nafasi yako ipugo. Kuna wakati nilikukera sana, ila waliongeza uongo.